Koi basur
exclusive from superfly.com
kaini waka
wef me to the beat
yeah nigga
oh shit gentlemen
so when do na
ufa flow
yeah when I show and cheat wakanshia pamagwe never wakampachika used to be good but still wakanjamika okay mami mwakalumisha chindushida chitika mwemu makabungisha nisa mwine wesh tose shomu chita nisa mwine wesh wina la mubona nisa mwine wesh only go knows nisa mwine wesh wakambona zoko nisa mwine wesh
waneka watu mtaka nje
Shira chitika, wakamba matha Hapali yose ngurira, nyaranga mumira Nebo mwakampachika, used to be good But still mwakanjamika Ninga kambe veni kaniza, tiketi wapaisa Neshumbo bachita, ushatu yumina Nikuka mwuchikondi, pati shindu wala sumina Nesa mwine chakamana, shabu besti Lavu ya kalula, apa ya kamana testi Nesa kuleleke, kose ngotoe Chunse nchotori, ya kadinga kula Kwa kadinga kuseka, kwa kadinga kushana Hapa mwaka chinda mwaka pondoka Susana Kwa kadinga kuseka, kwa kadinga kushana Hapa mwaka chinda mwaka pondoka Susana yeah. Wana show nchita, wakanshia pamagwe Nebo wakampachika, it used to be good But still wakanjamika Oke mami mwakalumisha, chindushida chitika Mwemu mwakambukisha, nisa mwine wesh Tose show mchita, nisa mwine wesh Mwina la mubona, nisa mwine wesh Only go knows, nisa mwine wesh Wakambona zoko, nisa mwine wesh
Waneka watu mtaka nje Mtaka nje Ya waneka ngaturi wabiyami Mtaka tuye Washini ya kanje Ya waneka ngaturi wabiyami Mwoyo wako pali ndime wako kakira Uyongu wako ngero no cha mcharira Umuwete kuno mwa shia balira Angata pali nkashuka wana palula Wendeka watu kutari sindula Mwamu kushana kama
Wana show nchita, wakanshia pamagwe Nebo wakampachika, used to be good But still wakanjamika Oke mami mwakalumisha, chindushida chitika Mwemu mwakampukisha, nisa mwine wesh Tose show mchita, nisa mwine wesh Mwina la mubona, nisa mwine wesh Only go knows, nisa mwine wesh Mwakambona zoko, nisa mwine wesh
Waneka watu mtaka nje Oh, sir. Yeah. Deep boy, I see you. Napsa comic. Set entertainment. On the run.